Vanilla Records.
Andranya, ungeniambia tu ukweli ya uko single ama ulitaka tu kuni gold dig na wewe ni bibi ya mtu? Umenieka hasira sasa hata sita chapa ilale ntatuanga ifungo.
This is Johnny Bless.
Uliniambia eti uko single, nilipokona wewe kwenye ulingo. Ona umenifanya mpango wa kando. I don't care and I don't care. Chapa ilale, chapa ilale, chapa ilale. I don't care. Chapa ilale, chapa ilale, chapa ilale. I don't care. When I saw you, uliniambia eti uko solo kwenye movie. Eti kifua changu kama vile bolo. Now I know. Mbona unanikoroga wewe doro. Now I know. Facebook na Twitter ushani follow. Yeah. Shore mini ungoogable. Yeah. Not gonna give up. Uliniambia eti uko single, nilipokona we kwenye ulingo. Ona umenifanya mpango wa kando. I don't care and I don't care. Nachapa ilale, chapa ilale, nachapa ilale. I don't care. Nachapa ilale, chapa ilale, nachapa ilale. I don't care. Iki tricky tricky tu inaleta shida. Iki tricky tricky tu inatutatiza. Akikupa unachukua raha unasikia. Akienda kwa mwingine na msambazia. Akikupa unachukua raha unasikia. Akienda kwa mwingine na msambazia. Si sabuni haikuishi, hata vyombo haioshi. Haijui mfanyikazi wala bosi. Kitumia vibaya na mikosi. Uliniambia eti uko single, nilipokona we kwenye ulingo. Ona umenifanya mpango wa kando. I don't care and I don't care. Nachapa ilale, chapa ilale, nachapa ilale. I don't care. Nachapa ilale, chapa ilale, nachapa ilale. I don't care.
Haki umeharibu bahati. Ndio nilikuwa nikufanyia vitu kubwa kwa maisha yako. Nilikuwa nikununulia earphones, slippers za blue na charger simu yako isiwe ienda battery low. Sasa utakuna nikosa WhatsApp sana. Blue tick kuoni tena. Haki ya Mungu nime left.
Uliniambia eti uko single, nilipokona we kwenye ulingo. Ona umenifanya mpango wa kando. I don't care and I don't care. Nachapa ilale, chapa ilale, nachapa ilale. I don't care. Nachapa ilale, chapa ilale, nachapa ilale. I don't care.